ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele ngwamukele futhi engosini e-fresh ngengosibonelo PT wakangema ongumlomo kaBene Dimet we-Christian Networks. Usuwakwazizwa ngonqamukelene kulokho obukulangazelela ukuthi uthanda ukuyiphila kanjani impilo yakho nangendlela ngqo oyiphila ngayo usuku nosuku la ibheke khona. Yebo kanye empeleni eyogcina iphethela khona awedwa kulokho. Kuqala kuwumuzwa ophathi nendawo ondikindiki okugcina usuthe shi ey'nhlungwini zawo ungasazi uzophuma kanjani kulolu daka. Futhi kwabanye njengoba kwenza kimi iminyaka eminingi edlule kugcina kubuhlungu obukuhlaba ngokwendlela yokuthi umele ukwenza utho ngabo. Inkinga kuba ukuthi usesondweni elijika lingami lokhu liphendukile olufakwe ngumhlaba ukuthi umele ukuphumelela noma ngayiphi indlela. Ngisho ngabiza ugxobe ini phambi kwakho kunoma yini isandla sakho esithintile. Futhi indlela ngokwethu esikala ngayo impumelelo ngokuthi abantu bathini bacabangani ngathi noma basihlonipha noma basinika iqholo noma cha. Futhi intshelelezi leyo yokushibilikela ekuyifuneleni udumo njengomuntu oyidakamizwa ohlala njalo efuna ezinye mayiqede ezinye. Ukuhlala efuna ukuzizwa ingqondo yakhe ithi zwi 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 esebambekile. Kodwa eqinisweni lokho akugcini kunelisa ngokwempela. Akukuphelelisi ngalokho ubusukade lokhu ukulangazelela. Ngakho ugcina uholeleka kwikhosamba elungumzwangedwa kumbe elumgodi. Akube lokho kuzwakala kwinto esiyaziyo kwakhona ngokolimi olungemnandi nokho. UJesu kuJohn 5 verse 44 wake wathi, ningakholwa kanjani nini nidumisana nodwa? Ningalifuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Sihlobo sami, uJesu weza ukuzokukhulula kukho konke lokho. Ukusindisa lo mhlaba obhajwe kuyidumiseni. Ukugcwalisa ngakho konke lokhu wawukade ukufisa. Ngokuthela inkazimulo yakhe phezu kwakho. Inkazimulo kaNkulunkulu enhlizweni yakho. Ukuyithola le devotion e-fresh siku zonke. Sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.